again. Na kuomba mbali siende. You are my girl. Don't weekend to spend. Hey baby girl. Na kuomba mbali usiende.
Nenda nenda bwana, nitapata tu ukuli waza, nimechoka sana na zako kelele bwana. Nenda nenda bwana, nitapata tu ukuli waza, nimechoka sana.
Kupoza moyo.